Daahir Maxamed Guurowa, waliba isugu mid ayaa farsamayaqaaniinta dhiniga baawurta ee Kanola, degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakoola. Daahir waliba uu ku xamaalada jiray sameeyowga baawurta shirkadiisa ee ku shaqeeya gobolkaasiya. Daahir oo muddo waayay baabuur uu sameeya, iyo waliba uu bilaabay inay mooto saddex lugaadeedii uu ka shaqeeyo, uu oo mootadiisa isbeddel weyn ka sameeyay sida uu nin sharaxay.
Farsamada ay horumay haytay sida baawurta ugu weyn ana tareega ama baawurta Jabaanka UDH ee muddaha ku wareegay ilaa hadda dhowr sano ee saddex sano camal ah mootadan saddex lugaaleed ee ka xamaaladay ciyaalka Bariisun ku raadiyay magaalada isku xamaalayay arada haatoy walaabta haatoy walwalbolay oo naqshada ee la markaasay magaalada daruuri ee laga shaqeeyo ee ku xamaaladay barta dadka isku weydaan lama xirfada aqoontay leey aqoontaana macnaa oolba ana lahay ana kaalmaysiday oo Ilaahay ay kaalmay mayba fikrida fikiray inaan wal ku bedelo oo walaan ku bedelo oo maayba ay sababay horta dhowr siyaabo oo mootooyinka ku bedelanta mootada ay jirta marka koowaad horta naqshada inka horeeyta aan fikri ma haytay tan hooska aan adiga dhajaro oo korkay taas xilli maars la ka jira aan oo duur rooga shaqeeyo oo meel raay arag shaqeeyo duurka ku xamaalado iyo may fikri in aan ma kursi aan ka fadheeyay mootada hayba iri daraadi aan ka fadheeyo way boostadi saarnaaytay kursiga aan ka fadhiisa saarnaaytay kuleel mid aan ku dareemi iyo fikri magaalada kooy baroon raasidi walaan askar rakabadi qosa weldadi ka qaboobi kursiga aan fadheeyay maal baahle fadheeyay roobku qubdaa ku ashare iriida ku hirgale lan shirka jar amalaya ya in nagati daruri haddana may buu magaaladi magaalo oo gobol ay isku hirirmo farsamadi kale oo dheerad ka ayna fikriday ka jartina magaalada in saamaha wayd waliba heermay damacsanaa in aan may buu muraayid giliyo shiraadi ka weelo wal ku beddelo fikriday hayd qalab aan waay wala sharaxaad aan iski hirirday oo nisa sheenay nagade kootan lamaad haddana may fikiray in sidii baawurka aan isticmaala oo marshadi oolba may la raay luqtiling isticmaalay ana galan ka beddelay baraha raasidi marshada ka hirirdi marshadan aad aragaas oo tan ee way buuha tii kale luqtaha ay leen isticmaale tan luqtaha booska sheeha guuri leedahay samay marshadan aan samay gacankan kuusan aad aragaas marshadi UDH-ka halkii amal haayo
Daahir Maxamed oo ka kalsoon farsamadiisa baawurta sameeyowga ayaa sheegay hadii uu seel lahaay maalgelin fayla in uu soo hasaaro lahaay farsamooyin cusub ninne kale Daahir Maxamed ayaa codsaday si uu soo hanban dhiga farsamadiisa in ganacsatada ku jeeda gobolka Bakoola gaar ahaan degmada Xudur iyo Sameenga meel la ka farsameeyo ama baa la ka sameeyo baawurta
horta aan aqlig yahay dhaqaale mahay dhaqaale aqlagan wal iskaalmeeyo qof waba aqlil lahayd oo dhaqaalan hayna way buu ahuli wala ku dhama boolis maskanta ee fikriddi hayfada dhaqaale iyo wana waqabaga waysana gobolkiina gobol toorno ma leh suujin ma leh la tarjiista ma leh wal gobol isku riirmo hadii aan qalabkaas sadex mar aad oo kale aan rooga fadi heer geeka bahlan bahla shir laho la sheerayo roob lagan buslan walaalahayna ka biin leh fikrida sameeyay fadi wal ku sii bedelana fikri fadi helo mas dhaqaale hela hadda inaan rumooran hariiriyo bas ka deefad sida rumoor jiida yar aan sameey maadaama kaambi aan ku bedelo aboodis isku yar kaambi walaa aboodel kir faransiyaalahan is garnaajoon shee aboodis yar sabaawrti yar yar amal ka faransiyaal jool ka hariiri aboodin sameey rumoor yar doonga hada la hariiri fikrad leeyo naqshad dad badan hajar dhaqaalaha iyo qaabka lay fahmo waasiin hadda marshadan gacanta ana ka weydaa dadkan mootoleeytan ay baradeen baawur weeday jar laan laankii baawur weeday jaray oo xirfadii aan fada un fudud laankii daraawl baawur ay weeday laakiin laankii mootoleey weeday jaray dhabaas